baby, I love so much. I need to be with you forever, my. I am this love never tired. I never can be old. I love you, baby. Nakupenda sana mami, wewe nitakuweka moyoni mwangu. Nitakuwa nawe daima, sitakuacha. Unipende mimi peke yangu mama, niamini mimi mama. Sitakusaliti mai wangu, nitakutunza daima. Nakupenda aya, nakuhitaji maishani mwangu. Baby uwe wandani wangu, kwa sababu nakupenda sana. Baby uwe wandani wangu, kwa sababu nakupenda sana.
Baby you my queen, 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 baby you my queen. Baby you are a serious thing. You want me and you to be one bond. Baby you are a serious thing. You want me and you to be one body. So calm down, baby, calm down. Mommy and daddy, they wanted to know you. Baby, calm down. Mommy and daddy, they wanted to know you. Baby, to know you. You are my chosen one, yeah. I want you to cheat me. Oh, to see love, because one hurt me. Baby, before imekona wewe fundi, unajua mapenzi. Yani mimi na wewe, tuwe wenyewe. Nijeni shepete, tushiadi mirele. Baby you my queen, baby you my queen, baby you my queen, baby you my queen. Eni kule boy akiwa